Bismillahir Rahmanir Rahim. Amaphuzo aqondene nenyanga kaRamadan. Qala ukulungiselela inyanga kaRamadan kusanesikhathi. Abanye babakhonzi abaqotho baphambilini babe baqale ukulungiselela kusasele izinyanga eziyisithupha. Uma inyanga kaRajab iqala shono ledwa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna Ramadan. O Allah, sibusise kule nyanga kaRajab noSha'ban, futhi usingenise kwinyanga kaRamadan. UHazrat Anas radiyallahu an ubika ukuthi uma inyanga kaRajab iqala, uRasulullah sallallahu alayhi wa sallam waye asho le dua, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna Ramadan. O Allah, sibusise kule nyanga kaRajab noSha'ban, futhi usingenise enyangeni kaRamadan. Hlela wenze isikhathi esanele sokukhonza njenganokufunda iQuran engcwele nokunye ngokuhlela kahle izinhlelo zakho kanye nokuqikelela isikhathi ugwema ukumosha isikhathi esibalulekile wenze into ezingathi shu ngenyanga kaRamadan. Uhadar Abu Sa'id Khudri radiyallahu an ubika ukuthi uRasulullah sallallahu alayhi wa sallam wathi, lowo ozila ngenyanga kaRamadan agcine imigomo nemibandela yayo futhi aqikelele ukugcwalisa zonke izidingo namalungelo ayo ziyothethelelwa zonke izono zakhe. Uma umuntu enesikweleti kumdali, isibonelo umkhuleko ongakhokhiwe, ukuzila okungakhokhiwe, umnikelo ongakhokhiwe nokunye, noma ekweleta okudaliwe, isibonelo ugqilaza umcindizela abanye, ukuhlukumeza kwanoma uluphi uhlobo izikweleti ezingakhokhiwe nokunye, kufanele akulungise konke lokhu ngaphambi kokuqala kwenyanga kaRamadan. Ngokwenza njalo, uzibeka ithubeni lokuthola izibusiso ezigcwele zenyanga kaRamadan. Zama ukukhuphula izenzo zokukhonza ingaqali inyanga kaRamadan. Uzijwayeze nohlelo lokukhonza lansuku zonke oluthe xaxa, khona kungazuzwela uma lenyanga isiqalile.